for the glory of the Almighty. We make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
Otu wamiri, 1, 2, 3, nchiri nde penda, nchiri nde pema, nchiri nde sumaula, nchiri epondi, ni mweo mwe wansunga, ni mweo mwe walinga, na lelo nde pema, I'm grateful, I'm thankful, ni mweo mwe walinga, ukutoterwa, pafye munsunga, nde mitotera, mapalo na esusha, balwa ni badiapo, kwa vulo kulomba, na lelo na isanga, nchiri uwansansa, bafiro kunsansa, tabako tensansa, bakumfisha kolelo ndi uwansansa.
Mwasunga pa kumwa